selector. Oh, hey, Juan de Maria, weka.
Mama baby, we baby mshangazi. Mure mure, mambo wasi wasi. Mama baby, we baby mshangazi. Mure mure, mambo wasi wasi. Napita na mshangazi.
Ai, ai.
Natamba na mshangazi.
Weka.
Napita na mshangazi.
Ai, 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 ai.
Lopile mambo wasi wasi.
Chapa.
Anina swage ansuri na nyimbo za kukutia. Umbola mkudogo shangazi analizimia. Anina swage ansuri na nyimbo za kukutia. Umbola mkudogo mshangazi unanizimia. Nasema nani kubali.
Mshangazi
nipata tanionga gari.
Mshangazi
unani kubali.
Mshangazi
nipata tanionga gari.
Mshangazi
kiuno ni kamba.
Mama
migu ni kamba majanga wani mabanda. Na mina itaji kupanga ishkulanda. Misele ananipigia menipa iPhone na bima ya fiata nikatia. Kaja na bibonde.
Mshangazi
kari tato ichese.
Mshangazi
naitaji kumragia.
Mshangazi
nago pambuzi anangata.
Mshangazi
mama baby we baby mshangazi. Mure mure mambo wasi wasi. Mama baby we baby mshangazi. Mure mure mambo wasi wasi. Napita na mshangazi.
Ai ai.
Shuka bonde ni kidogo. Polisi ya kwa jongo ama mbrati kigogo. Kivuka mfere tayona nyumba ya udogo. Polisi ya kwa mama Musa.
Balisa Musa kidogo.
Nataka nkaishi geti.
Unana
wapi na wapi simerami.
Mama
etutanipa benzimi.
Unana
wanite kingasi maserami.
Mama
o mama we inantia mapepe. O mama we najione amaseke. O mama we natamani nufate. Nukamate mshangazi minu chape. Ona mbora kemi nae atuendani. Mimi nisida basi nyingi uwanchani. Nasile kampate na oitabani. Original milebo swahilini.
Habari ndoyo.
Waze wa dua, dua, dua. Ashap shap umarume ainaga ushamba. Na mshamba wezu kerewa. Anawala mshamba wezu kafogetu. Asime rafa. Nanda kingia kwenye chai tunakunywa nae.
Shambegu, omi unofeni, unana radivaluchu, unipe kiruchu, radivaluchu, unipe kiruchu, aishambegu, ami unofeni, aishambegu, ami unofeni.